Download it from ilovezedmusic.com.
I can't do this alone. Niyoposeke sa kukala muchikondi neka. Leave me alone. Atu ya na vela meso ya naona. Just leave me alone. Masaini ni ambiri unanipasa. Ninayaona. You say you miss me. Chikukango nilangiza baby. You say you love me. Sindine upalalawe. You say you wanna be with me. Kuma yoni gani pakamwa. You can't be serious. So if your boy ingole fire umpate fie.
Udanda ula jini na kuchokambo. Lami asini malizapo. Uli wala jinezo tuma. Si wenzo ona. You were too busy for me. Lelo ukamba na dula. Sini oneka. Komadion sini kapelo kusakila ni kubounsa. So ati ukamba chani manje. Nanga masiri ya sechoka kutimanje. Mafoni back to back. Yango ni la manje. Ukuti ati panji chikumane. Chawama tachinja na manje. Umbele mwenenzo mbele la naiwe. Gati chinga kuwamize kusiba.
My messages ni maona ukatuma. Ni mavera chabe ule siku pweza ukatuma. Kairi umani kumbuka chabe chikayuma. Chikayuma.
Say you miss me. Chikukango nilangiza baby. Say you love me. Sindine upwala lawe. Say you wanna be with me. Kuma yoni gani pakamwa. You can't be serious. So hey, if you want ingole fire umpate fie. I don't care.
Umpate fie. Umpate fie.
Un patio.